Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 no kuri metero 22. Mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvewa.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukize mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi turabaganirira ku nkingo cyangwa se incanco n'akamaro kazo. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga bita muri community cyane abitatu.
Ngiye mu Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone, kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Shutizi Ijwi rya Amerika, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Turaganira ku nkingo cyangwa se incanso nko babyita mu Kirundi n'akamaro kazo, narimaze kubibabwira mu kanya. Muze rero kuduhate kuri Facebook cyangwa se muri WhatsApp, no kubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-931. Mbe nshimiye kandi abamaze kuduha telefone zanyu kuri WhatsApp. Mwakoze namwe abaduhaye telefone zanyu kuri Facebook. Ubwo rero turi kumwe. Ishami rya Woni ryita ku buzima WMS ryagennye icyumweru cy'inkingo, ariyo cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kane. Cyatangiye uyu munsi tariki 24 kwezi kwa kane nyine, kikazageza ku itariki ya 30 y'uko kwezi. Nifuje rero ko uyu munsi tugaruka ku nkingo n'akamaro kazo, zimwe mu nkingo zirimo guhabwa abana mu Rwanda muri gahunda y'ubukangurambaga bise Baho Neza. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu ashinzwe programme y'ikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Bwana Hasani Sebomana, reka mbakire kandi mbashimira kuba mwitabiriye ubutumire.
Murakoze.
Ngushimiye cyane rero uyu mwanya rwose ufashe kugira ngo ugane n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, usobanure ku byerekeranye n'inkingo. Inkingo zivugwaho ibintu bitandukanye, hari n'abatashira amakenga nkaba rwose nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Kandi ngira ngo mu gutangira tubwire icyo oni ishingiraho, ese ni kuki oni igena icyumweru cyo gukingira abana, kandi muri gahunda musanzwe mufite mu bihugu bitandukanye haba harimo gukingira abana buri gihe?
Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko mwabivuze mu kanya, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kane, ukwezi kwa mata, ni icyumweru cyahariwe ibikorwa bijyanye n'ikingira cyane cyane muri Afurika. Ariko umuntu ashobora kwibaza ngo mbese ni ukubera iki tuvuga ngo cyane cyane muri Afurika? Mu by'ukuri iyo urebye isi ukuntu iteye muri Afurika, cyane cyane Afurika y'umunsi butari bwa Sahara, naho usanga hibanje ibibazo byinshi bijyanye n'uburwayi. Aba ntekereza ko akenshi binajyanye n'imiterere yabo, ko hari indwara nyinshi ushobora gusanga hano iwacu ushobora kuba utasanga ahandi no ku yindi migabane rimwe na rimwe. Bikaba rero ari byiza ko wenda ibi ngibi twajya tubigarukaho ku bijyanye n'impamvu inkingo zimwe na zimwe ziba zakoreshwa hano mu bihugu byacu ugasanga ntizikoreshwa ahandi. Nk'uko mubizi, ugereranyije n'imiterere y'isi, ibinyabuzima biri hamwe ntabwo ari byo biri ahandi. Rero ko n'ibijyanye n'uburwayi, mu by'ukuri hari uburwayi ushobora gusanga buri hano iwacu cyangwa se aho bwiganje ukaba utari ahandi. niho mushobora gusanga rimwe na rimwe dukoresha ingingo runaka ariko dusanga ahandi ntizikoreshwa kubera ko natwe hari ibikoreshwa ahandi mu by'ukuri tudafite hano iwacu buri gihugu rero kigena ingingo zigikoresha bitewe n'uburwayi bugaragara bwibasira abantu akaba ari nayo mpamvu ni yagennye iki cyumweru kugira ngo mu by'ukuri muri Afurika cyitabweho ku bijyanye n'ikingira kubera ko byakunze kugaragara ko indwara nyinshi zandura mu by'ukuri zibasira abatuye iki gice duherereyemo akaba ari nayo mpamvu urebye hari ingingo zimwe na zimwe dushobora kuba dufite aho dufite cyangwa tukaba hari n'izikoreshwa ahandi tudafite hano iwacu ingero ntizihari ni nyinshi wese ko turi bugende tuganira twagenda dutanga n'ingero y'inkingo zimwe na zimwe dushobora kuba dufite zitari ahandi
yego noneho hakingirwa nde ni buri muntu wese ugomba gukingirwa
ubundi buri muntu wese yagombye kuba akingirwa mu gihe cyose atigeze agira amahirwe yo gukingirwa ariko muri porogaramu z'ikingira nk'ahandi iwacu cyane cyane twibanda ku bana batoya kandi kwibanda ku bana batoya nabyo birumvikana impamvu ni uko burya iyo umuntu ari mukuru yaba yarabonye inkingo cyangwa se atarigeze azibona hari igihe aba yaragize ibyago byo guhura n'ubwo burwayi kandi hari uburwayi bwinshi bihuye nabwo mu by'ukuri ushobora kuba wagusigira ubudahangarwa ku buryo rimwe na rimwe niba bitakiri mu bwo kuzakingirwa niyo mpamvu rero dukingira abana kubera ko abana burya baba ari abantu bashya kora abantu bashya biba bisobanura ko nta bwirinzi na buke umubiri wabo ufite usibye ubwo umwana muto aba yaravanye ku mubyeyi we igihe yavukaga igihe rero umwana atakingiwe aba agomba gukingirwa n'umuntu mukuru ashobora kuba yakingirwa ariko hari igihe dusanga atari ngombwa ko umuntu yakingirwa bitewe n'uko hari uburwayi ashobora kuba yarahuye na bwo bukaba bwaramusigiye ubudahangarwa bw'umubiri uburyo bitakiri ngombwa ko akingirwa kandi iwacu rero kugeza ku bijyanye n'inkingo twibanda cyane cyane ku bana batoya abantu bari munsi y'imyaka ibiri
ubwo budahangarwa muvuga umwana abona akenshi hari bukura no mu mashereka ya yandi y'umuhondo yo nka akimara kuvuka nk'uko mukunze kugenda mubisobanura mwebwe mushinzwe ubuzima bw'abana n'ababyeyi none mwadusobanurira mukatutondagurira zimwe mu nkingo mukunze gutanga mukunze guha abana
kugeza ubu ngubu mu Rwanda turimo gukoresha inkingo zigera kuri 12 mu nkingo duha abana batoya urukingo rwa mbere nubwo umwana abona akivuka urukingo rumurinda kurwara indwara y'igituntu ariko urwo rukingo akarufatana n'urukingo rumufasha kwirinda indwara y'imbasa ibyo bitonyanga baha abana twita turwita ngo ni oral polio vaccine cyangwa se urukingo rwa polio hanyuma ku kwezi kumwe n'igice umwana ahabwa urukingo rwa difteri cyangwa se akanyega tetanosi na kokorishi hanyuma hiyongereyemo nanone guhera mu mwaka w'2022 urukingo rwa hepatite B harimo n'urukingo nanone rumurinda udukoko two mu bwoko bwa hemophilus influenza muraza kunyihanganira ko inkingo zimwe na zimwe usanga rimwe na rimwe cyangwa se n'indwara zidafite n'amazina yihariye y'ikinyarwanda cyangwa se no mu kirundi hanyuma nanone izo nkingo mvuze umwana ahabwa ku kwezi kumwe n'igice azifata nanone ku mezi 2 n'igice akongera no kuzifata ku mezi 3 n'igice harimo n'urundi rukingo nanone rwatangiye muri 2009 aho dutanga urukingo rurinda umwana udukoko duturuka ku mapfunyamakoko ariko dushobora udukoko dukunda gutera abana indwara z'umusonga cyangwa se n'umuhaha ibintu byo kugira amashyira mu matwi urwo rukingo rwatangiye nabwo muri 2009 muri 2012 hari urundi rukingo rwatangiye rurinda abana indwara z'impiswi ariko ntabwo ari impiswi zose aha byumvikane neza kubera ko bijyanye n'uburyo bwo kwirinda indwara z'impiswi ntabwo bivanaho ko n'ubundi buryo bugomba gukoreshwa cyane cyane nko kugira isuku urukingo rukingira indwara z'impiswi dukoresha ni impiswi ziterwa n'amaviri impiswi zishobora guterwa n'udukoko twinshi ariko twebwe kugeza ubu urukingo dutanga ni urukingira indwara z'impiswi zitewe n'amavirusi hanyuma ku mezi 9 nanone umwana abona urukingo rw'iseru na rubeo uru rukingo nanone rukongera guhabwa umwana afite amezi 15 ariko nanone yagera ku myaka 12 ku bana b'abakobwa bagahabwa urukingo rubarinda kanseri y'inkondo y'umura yitwa HPV vaccine kugeza ubu rero dufite inkingo zigera kuri 12 dutanga muri gahunda ihoraho y'ikingira ariko hari n'izindi nkingo n'abantu bakuru bashobora kuba bafata igihe batigeze bagira amahirwe yo kubona izi nkingo ubu ngubu muri iyi minsi inkingo dutanga ni urukingo rwa hepatite kubera ko nk'uko nabivuze hejuru urukingo rwa hepatite rwatangiye guhabwa abana bato guhera mu mwaka w'2022 bivuga ngo abana bashobora kuba barakingiwe ubu ngubu bashobora kuba bafite nk'imyaka 17 byumvikane ko nk'abantu bafite imyaka yengeje 17 abantu bakuru ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kubona urukingo rwa hepatite bashobora kuba bakwikingiza hari n'izindi ngingo umuntu ashobora kuba yafata bitewe n'icyo yitegura gukora cyangwa n'aho agiye tuvuge nk'urukingo rwa fievre jaune cyangwa se rwa yellow fever ni urukingo ruri rukomande ko abantu bose bavoyaje bagombye kuba bafata cyane cyane iyo bajya mu bihugu byiganjemo iyi ndwara ya fievre jaune hari n'izindi ngingo umuntu ashobora kuba yafata za meningite bitewe n'aho ashaka kujya ugiye mu bigiye kujya ahantu hashyuha cyane cyane muri ibi bice birimo ubutayu ugomba kwitonda ukareba ingingo ugomba ndetse aho umujyi mu gitegura no kuba yagiye ku rugendo ashobora no kuyagisha inama kwambara ahamwegereye akavuga ati ngiye kujya ahantu aha ni izihe ngingo mu byo kwibaza ngiye kuba mfata rero ko rimwe n'imwe abantu bazani iwacu natwe hari ingingo bagombye kuba baza bikingije cyane cyane kuko wenda n'aho akomoka urukingo rwa fievre jaune uru nguru rugenda mu bibazo kugira ngo uwo bihumbyije ku
mutima
ubundi bihugu biteganyijwe ko byagombye kwita urushingo ruhabwa abantu bakora ingendo ibi ni ibintu byo kugira ngo kwirinda indwara ziba ziri mu gace kamwe cyangwa kuba zagaragaye n'ahandi rero kuba dusaba ko natwe abantu bagombye kuba baza bikingije ntabwo ari ubwanyu bafite uburwayi ahubwo kugira ngo bihe asura cyangwa se bigire kiriho abo bantu ariko ni baje bafite uburwayi byumvikane neza ntabwo ari abantu bose hari ibihugu bituma bigaragaza cyane cyane uburwayi nk'ahandi iwacu nk'igihugu cyangwa se ishyize hamwe icyorezo cy'indwara ya fievre jaune ubwo kwa bo mu rwanda baza hano iwacu bikwiriye kumenya ko batwereka ko bikingije kugira ngo twirirwe abataje bashobora kuba bafite uburwayi kandi ni uburwayi bwandura cyane ubwo rero ni urugero rumwe ariko hari n'izindi ngingo dushobora kuba twakwiza ko n'abantu bacu basohoke bagombye kuba bagenda bikingije urugero tujye abajya mu bice turimo ubutayu cyane cyane nk'abajya muri afurika y'iburengerazuba ndetse no muri afurika yo hagati ndetse no muri afurika y'iburengerazuba hegera za etiyopiya hegera za eritereya hegera za cyane ni ahantu haba indwara ya muriga cyane ni na mekifu niyo bagombye kujya muri ibyo bice tugira inama ko bagombye kuba bajya bikingije
niyo mpamvu babigiraho cyane nk'urukingo rwa fievre jaune bavugaga ahantu henshi umuntu ashobora kunyura no muri icyo gihugu kirimo iyo ndwara niyo yaba atariho yaturutse nyirizina akaba yagenda ajyanye ahandi kugaragara cyangwa se agatabo kagaragaza ko umuntu yakingiwe kuko akenshi bakunze kubaza iyi fievre jaune leta turakomeza tuziganiraho izi nkingo zose tureba n'akamaro kazo ibyo zikora mu mubiri ariko abakunzi b'ibyo byaba batangiye kuduhamagara ari benshi hari Idrissa yarangiye kuduhamagara we yari natwariye rwose ku murongo kuri Facebook atubwira ko adukurikiye cyane Idrissa uranyumva
ngwiwe
neza uri mudatengu atwariye utubwira ngo ndi Karuruma turi kumwe turabana neza sinshobora gukuraho mbizi waduhaye rero nomero yawe uti untanze urushinge utagiye murakoze natwe rero reka tugusinyire none se ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga muri iki kiganiro
kubera ko umwana abana nyine bafite uburenganzira nyine utabukurikiranye kivuga bwa kiri mu nda hano
yego akomeza
kubera bagomba kumukurikirana kiri mu nda kuva umama agisama yanda kugeza akuze nyine zagihe zose ziri kugera ku murongo kandi kandi n'abantu bakamenya kose umwana imyaka 2 nyine ko nari amasheke agira akamaro ku bana
ko numva suzi amabwiriza yo kwa muganga uri muri domaine y'ubuvuzi cyangwa ni ukukurikira ibyo inama
z'abaganga ndi mubyeyi mu busanzwe akazi murangiye nkora mu kagira muto ni mukanisha muri sosa rwanda
nuko
ko mbikurikirana cyane ko abana banjye ngomba kwigomba kubakurikirana nyine bibara bakagira ubuzima bwiza nyine nakinishisha ku burwayi bwo
twizeye ko wabakingira nyine ubwo
nabwirije ku mwana wanjye kuko mfitenyerwa muri bimeri mukuru n'imyaka irenga muto akagira imyaka 2
yego umudamu wawe se uramuherekeza kwa muganga yagiye kwisuzumisha
byose kugeza vuba
no kuri umubyeyi
wanjye akabiri ngera yavutse ndeba namuherekeje ningira muri stade operasiyo ariko turi kumwe n'umugore ko abari igihango batwara ahandi kubera ko mba namushatse mukunze
rwose
noneho n'abana bacu kugira nyine tubereke urukundo rwe rw'ababyeyi
n'abandi bari bakuvuga nkawe hari akabazo usigiye Bwana Hassan Sibomana hari akabazo umufitiye
aya nakaze mukitiye
no urakoze cyane kurikirana
cyane n'itondo n'imigoroba
no urakoze cyane rwose tugushimiza
yego
ugira umuntu mwiza kugira ngo utse
nuko
rwose ubwo basize ko n'abadukurikira bakabambisa urakoze
yego
Augustin wowe uranyumva
alo
wiriwe neza
yee
turi mu kiganiro rero cyerekeye amagara y'abantu cyangwa se ubuzima turavuga ku nkingo n'akamaro kazo uri ahagana hehe urifuza kubaza cyangwa gutanga igitekerezo
mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye
yego
hari cyangwa muri make nakurikirana ikiganiro kandi n'ubundi no kuri Facebook nyine nabikurikiranye
kuri
yagewe kubera ko ntabwo ni umwana ariko inkingo zigitangira ndumva ntabwo zari za gahunda yo gukingira yari yamera nk'iki gihe ukwire ubu ngubu umuntu yabyishimira rwose nubwo hari indwara zimwe zitarabonerwa inkingo nka malariya n'izindi ariko aho bigeze rwose genda bishima cyane
rwagiye kuza rwose
OMS na Minisiteri y'Ubuzima
rwaje batangiye kutanga muri Malawi
bagira uruhare mu kwigira abaturarwanda
hanyuma hari akabazo
yego ndabumva
hari akabazo wifuza kubaza
akabazo rero nagira ngo mbaze ni iki gituma hatabaho urukingo rwa malariya ko malariya ari indwara mbi cyane ko kandi hari uturere nubwo mu murenge ntuyemo nta malariya kandi haba ariko iyo tugiye ahandi cyane cyane iyo utuye ahantu hakora ntabwo umubu wa malariya uhorosera ariko igeze ahantu hashyuha hari imisozi iciye bugufi usanga malariya muhita muhura kandi ukayirwarika kugeza kure kubera ko abatuye aho hantu bo usanga nk'umubiri wabo usa n'uwayimenyereye ariko nkatwe tuba mu misozi miremire iyo tugiyeyo malariya itumerera nabi cyane none nkaba nabazaga kuki indwara ya malariya imaze igihe kirekire na OMS igashakisha ukuntu yatanga inzitiramibu mu buryo bwinshi bakagerageza kuyirwanya ariko kuki hatabaho urukingo
urakoze cyane rwose Augustin
yego
nubwo tutari buganire cyane ku ndwara ya malariya kubera ko atari yo twagambiriye uyu munsi twayivuzeho ubushize tuzanakomeza ariko ibyerekeranye n'urukingo bwo ndaho umwanya bwana Hasani agira icyo akubwiraho icyo ikizwi nuko igihugu cya Malawi cyatangiye gutanga urukingo rw'indwara ya malariya ku bana indwara yica abantu ibihumbi n'ibihumbi nk'uko nawe wari ubivuze cyane cyane ku mugabane wa Afurika nuko mu bihugu rero ishami ryita ku buzima ryatangiriyemo urwo rukingo hari Malawi nyine bakazakomereza muri Kenya ndetse no muri Ghana none bwana Hasani u Rwanda hamwe n'u Burundi byegeranye naho havugwa indwara ya malariya nk'uko n'uyu muvandimwe Auguste abivuze mwaba mwiteze ko urukingo rwa malariya ruhagera nka ryari
murakoze cyane reka mbanishimire abadukurikiye mu by'ukuri biragaragaza ko bakurikirana neza ibijyanye na gahunda z'ikingira nshimire cyane Idirisa kubera ko ntabwo ari kenshi twakunze kubona mu by'ukuri ababyeyi b'abagabo bitabira kuba bakurikirana ibijyanye n'uburyo abana bakingirwa cyane cyane no gusa tumushimire ko yishimira ko kugeza ubu ngubu gahunda z'ikingira zimeze neza ariko nanone ati mfite ikibazo ni iki gituma hataboneka urukingo rwa malariya tugira ngo tumubwire inkuru nziza ko urukingo rwa malariya rwarabonetse ndetse rwatangiye no gukoreshwa muri Malawi nk'uko mwereho mubivuga hanyuma n'urukingo rugomba gukoreshwa mu bihugu bitatu hano muri Afurika harimo Malawi harimo Kenya harimo n'igihugu cya Ghana ariko umuntu yanakwibaza nk'uko nawe muyimaje mu gice cy'u Rwanda n'u Burundi kandi n'ibihugu byegeranye kandi naho havugwa malariya kubera iki mu by'ukuri naho urukingo rutatangijwe cyangwa se muratangira kurutangiza ryari urukingo rwa malariya nirwo rukiboneka ngira ngo ubwo Malawi niyo igihugu cya mbere cyatangiye gukoresha uru rukingo ariko ni urukingo rugomba kubanza gukoreshwa kubera ko hari ibindi bigomba kubanza kwitabwaho mbere y'uko uru rukingo rukoreshwa mu bihugu hirya no hino ni urukingo rero abahanga bamaze iminsi bareba basanga mu by'ukuri rushobora kuba rwafasha ariko hari ibindi bikenewe kugira ngo byitabweho ibijyanye no kwitabwaho no kuvuga mu rukingo rushyashya ariko reka mbabwire ko n'urukingo rwa malaria rwatsinze kuboneka buriya bitewe n'imiterere yarwo buriya indwara nyinshi zikingirwa inyinshi ni indwara ziterwa n'amavirusi udukoko two mu bwoko bw'amavirusi cyangwa se n'utundi dukoko twita ngo ni amabakteri urukingo rwa malaria rero ni insinzi mu by'ukuri muri sekitori y'ubuzima ku isi hose kubera ko nirwo rukingo rwa mbere rubonetse rugiye gukingira indwara iterwa n'amaparaziti kuriya agakoko gatera malaria kanyuranye n'agakoko gatera igituntu kanyuranye n'agakoko gatera n'izindi ndwara nka gripe cyangwa se na sida muri rusange ubwo rero ni ikintu kidasanzwe kuburyo tunishimira ko urukingo kuba rwabonetse biraza kugira icyo bigabanya no ku rwego rwa malaria ndetse n'impfu zibasira cyane cyane abana batoya n'ababyeyi urukingo rero ntabwo navuga ngo ruzatangira ryari hano iwacu kubera ko mu by'ukuri rwatangiye muri ibyo bihugu bishatse twariho tuvuga bisa nk'aho ari igeragezwa hari ibindi bikirebwa mu bijyanye n'icyo urukingo ruje kumara cyane cyane niba mu by'ukuri ruzakingira abantu neza nubwo byari byararangiye guca muri laboratwari kugaragara ko hari ubushobozi bifite ariko nanone ntibivanaho n'ubundi buryo bwo kwirinda malaria bwari busanzwe nk'uko abantu baryama mu nzitiramibu kuko abantu bakwitabira gutera imiti mu mazu iyi ngiyi yica imibu cyangwa se bigatuma imibu itinjira muri ayo mazu hari byinshi rero dukeneye kumenya kuri uru rukingo ariko nanone byumvikane ko ibihugu byatangirijwemo urukingo rwa malaria hari ibyo agiye birebwa bijyanye n'uburwayi bwa malaria burangana bute bwatangijwe rero ahantu mu by'ukuri hari uburwayi bwinshi bwa malaria ugereranyije n'uko hano iwacu imeze ariko natwe dufite icyizere ko mu gihe kizaza n'urukingo dushobora kuba twatekereza ko twashyira muri porogaramu zacu zikinjira.
Murakoze cyane ku murongo wa telefone kome twari tugiye kumwakira ariko telefone ye iracitse ubwo abe hafi hanyuma twongere tumuhamagare cyangwa se tubipe reka twakire demokarate uranyumva
ndabumva cyane rwose ibyo
byamerika hanyuma udukurikiye uri hehe
ndi mu Burundi
mu ntara ya Bubanza mwiriwe mute
twiriwe amahoro
buke urashatse kuvuga iki ubwo
ibyo guhenda na nyine bugezeho namwe turimo n'umuhuzi
burya ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo hari ubu hari ikibazo kibamereye gute se
ubukene n'inzara kirembeje
twizere ko bizageraho ubwo bukene bukagenda n'inzara ikagabanuka cyangwa ikanashyitse nuko witwa demokarate se cyangwa n'iryo wihimbye ndakubajije ntiwitwa demokarate cyangwa n'iryo wihimbye nta kazina wihaye nuko ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo wifuza kuduha muri iki kiganiro
ikiganiro nacumvise nagikurikiranyirwa mu ntango yacu ku bijyanye n'urucanzo cyangwa urukingo muri rusange
yego none
ndamukije mukire cyane byimazeyo
narakumva rwose
yego namuramukije cyane hanyuma ku bijyanye n'urukingo cyangwa urucanzo muri rusange ni ukuvuga muri afurika yacu cyangwa mu Burundi turanenga biragorana cyane rwose none icyo kibazo nshambaza ayi wacu mu Burundi kuki iby'urucanco cyangwa iby'urukingo usanga amaleta amama ndagomba kubyitaho cyane na cyane cyane turabye indwara zitaba inshanco n'inkingo n'abantu benshi cyane rwose mu bundi bwacu
ubona abantu ni abantu batitabira ku gukingiza cyangwa ubona inkingo zitaboneka
inkingo sinoza ngo abura inkingo ahubwo abura amahugurwa cyane kuba bagiye gutanga izo nkingo
ku bashinzwe kuzitanga cyangwa ku baturage ubwabo ku banyagihugu kugira ngo basobanukiwe ko bagomba kujya kuzifata
ega bobo barazikeneye ariko barakeneye inyigisho bagakwira imisozi yose ahantu bakamenya icyo nyine iyo mugambi bakumva cyane bakawitaho kugira ngo bite bakana iyo ageze ibintu byo kwikingiza amarembo nabona cyane cyane ahita gusa malariya ayiwacu mu Burundi kuri radiyo kimwe n'abantu benshi cyane rwose
twizere ko urukingo ruzahagera vuba ubwo rwatangiye gukoreshwa nayo ni inkuru nziza ko rwabonetse
byaba byiza ubwo rugeze n'aho i Burundi nk'uko cya malariya babitangiye bakabikora ikindi nacyo rero cyo kimwe amakenga niyo habaye izo nkingo cyangwa iyo batangiye gukoresha zo kwikingira iyo malariya usanga icyo kimwe gitera bacye bayigurisha
imisegetera ni uburyo bwari busanzwe bukoresha bwo kwirinda kuba umuntu yakwandura malaria ariko noneho haze n'urukingo ruza rwiyongeraho
nabyo biri mu buryo bufasha
yego
ya umwe rero mu ntakaba leta y'uburinda ahubwo cyane kugikisha uburyo cyane mu gihe cy'amagara y'abantu kugira ngo bagize leta muri cyane ibyo bikinga ibi ngarutse biratera
yego
nimugoroba naboneka mesaje mu telefone katubwira yuko ikiza cyakiza ebola gitamu cyatuta muri Congo ndabona ko Burundi bitamu byogeye Congo
yego
wumva mbyo byose birasaba rero kugiza yindihe cyane kubatiza amagara y'abantu
yego kuba mwabonye n'ubwo butumwa nabyo birafasha
nge ntacyo byo nshobora kumfasha mu gihe mbe nk'umunyagihugu ndabibona uko nari nkeneye n'ibintu cyane cyane kubatiza amagara bakakibwira icyo ari cyo ebola kumufata kumwirinda ibyo nibyo kubyifatamo igihe hanyutari n'intara cyane akarere bibutsemo amaburundi
urakoze cyane ubwo tuzabatumirira abaganga babasobanurire
nabyo bamudufasha neza rwose tubabaze turabagira ngo umuntu ejo nabona ikimenyetso ku muntu urwaye kanaka atameze nk'iyanga ebola cyakinze cyateye
ubwo se kugeza ubu nta nyigisho bazibahaye kuva ebola iba yadutse muri Congo
njyewe naho merereye nta nimwe ndaronka uretse gusa kucyumva ku maradiyo no ku matelefone
reka ngushimire cyane rero demokarate
ya
yeah. Urakoze cyane ugire umugoroba mwiza
yego nani mwakoze bitwakura
twakire na Ezide Ezide
Tonya nasaba igihe muwaye mu gihe ibiganiro ko amoza munina inabisabye tuca n'abutamirindi
yego turamusura
ariko ntitwayabuze n'abamenya akazina
inde
ntitwayabuze n'abamenya akazina kamwe
njyewe sinoze niyo mukankusa urakoze
cyane rwose umuntu neza kuri Amerika
urakoze ujye uba hafi utwakure nyine twakire na Ezide uranyumva
ndakumva neza Jemi
uri hehe
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze mu murenge wa Remera
nuko mumeze neza
tumeze neza nta kibazo
Imana ishimwe udafite ikibazo se cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo ndamanza nshimira umutumirwa kuba yaje kudusobanurira ku bijyanye n'inkingo
yego
urebye nyine umwana akivuka akeneye inkingo kuva akivuka nyine kugeza igihe agira imyaka y'ubukure
n'umuntu mukuru arakingirwa
usibye yuko hari ababyeyi batitabira kujyana abana babo nyine gufata izo nkingo
utekereza ko babiterwa n'iki
nyine ubwo wasanga ari ya myumvire sinzi ikintu nyine sinzi ubuvugizi bakora kugira bashishikarize ababyeyi kujya bakingi bajyana abana babo gufata izo nkingo nyine bakiri batoya
ndibwira ko nkamwe muba mubisobanukiwe mwajya namwe mufasha abashinzwe ubuzima mukagerageza gukangurira ababyeyi kujyana abana kubakingiza
birumvikana tugenda tubibashyiramo ariko nyine hari igihe ubwira umubyeyi turi umwana nyine urabona ari inkingo akeneye ugasanga umubyeyi nyine nawe agusubije nawe ugasanga nicyo bisaba ubufatanye bisaba imbaraga
nibyo rwose
ese umuntu mukuru we utarigeze abona izo nkingo we baramuteganyiriza iki ese we ntabwo nta nkingo zihari nyine zimugeneye
hari irwara yigeze kutubwira nk'abantu bakuru bashobora kuba bafata ruriya rwa hepatite B yigeze kuruvugaho ubwo reka nze muhe umwanya gusobanurire tubanza ariko urakoze cyane reka tubanze twakire Tasien wiriwe neza
yego
urahagana hehe
ndi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
nuko Kigali mumeze neza
ndabona nta mvura noneho yaguye ari akazuba gasanzwe
nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni kibazo nagira ngo mbaze ko bigeze kujya batanga urukingo rwa hepatite baracyarutanga muri izo nkingo bari gutanga rurimo bizarangira ryari biri mu gihugu hose yego murakoze ni utubazo dutatu
urakoze cyane Tasiye reka nzemo umwanya basubize ubwana Sibomana
yego murakoze Eugenie reka maze nshimire nanone abatanga ibitekerezo cyangwa se n'ababajije ibibazo reka nshimire Egide uri muri Musanze mu murenge wa Remera ku gitekerezo cyiza kandi birashimishije cyane biranshimisha njyewe nk'umuyobozi wa porogaramu y'igihugu y'ikingira birerekana ko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta mubyeyi w'umugore urabaza ikibazo cyangwa ngo atange igitekerezo birerekana ko abagabo rwose nabo basigaye bari muri gahunda y'ikingira neza ni ibintu byiza cyane hanyuma tukaba tunabashimira ko mu by'ukuri bakurikirana amakuru bakumva n'ibikorwa ariko nanone Jide arabaje ati umuntu mukuru utarigeze ufata ingingo tumuteganyiriza iki reka mubwire ko kugeza ubu ngubu porogaramu dufite ihoraho y'ikingira n'iy'abana batoya ariko umuntu mukuru aramutse yumvise hari ingingo akenewe bitewe n'impamvu runaka nk'uko twari tubivuga hari aho agiye kujya atekereza ko ashobora guhura n'ubwo burwayi yaza rwose akatwegera tukamugira inama y'icyo yakora byaba na ngombwa tukaba twamukingira aho kugeza ubu ngubu porogaramu y'ikingira mu Rwanda ni porogaramu ireba abana batoya inkingo dufite duha abantu bakuru bose biterwa n'izo batabonye kandi nanone nazo dufite muri porogaramu y'ikingira twageneye abantu bakuru impamvu ni uko iyo turimo mu igenamigambi ryacu tuba turimo guteganya inkingo zagombye ko zihabwa abana batoya nibo tuba dushyikirizwa ko bazikeneye bivuga ngo biratugoye kuba twavuga ngo n'abantu bakuru ntabwo bakingiwe reka tubakingire dukoresheje za nkingo ntabwo byaba ari byo byatugora ubwo turamutse tubonye ari ngombwa mu by'ukuri bitewe n'uburwayi buhari n'abantu bakuru dushobora kuba twari icyo tubateganyiriza
hanyuma ururwaye hepatite se ntabakiye mu ijambo rurahari ku buryo ashobora kuko numvise ari ikintu gishobora kuba kimuhangayikishije rurahari ku buryo yaza akarubona
nibyo nari ngiye kujyaho ku bijyanye n'ikibazo cya Tasiye wari uravuze urukingo rwa hepatite mu by'ukuri mu minsi yashize mu myaka nk'ibiri itatu ishize twatangije porogaramu yo kugira ngo dukingire abantu bakuru bashobora kuba bakeneye urukingo rwa hepatite twazengurutse uturere twose abantu bose barakingiwe abo bari babyifuje barindiwe ndetse ahubwo nta n'ubwo twakingiye gusa hari n'aho twagiye tubanza tugapima kugira ngo turebe n'abafite ikibazo cya hepatite bahabwe n'imiti kubera ko imiti irahari mu bitaro byose umuntu ashobora kugenda akaba yakwivuza kandi ku buntu urukingo rero rurahari rwa hepatite rugenewe abantu bakuru ariko nanone manze nibutse ko abana batoya bo mu nkingo bafata buriya urukingo rwa hepatite rubamo mu nkingo bafata ukwezi kumwe n'igice abiri n'igice n'atatu n'igice harimo urukingo bakingira indwara ya hepatite n'abantu bakuru rero urukingo rurahari bashobora kuba barubona urwifuza yegere ibitaro bimwegereye abaze urukingo rwa hepatite nta kibazo dufite cy'inkingo turazifite kugeza ubu ngubu ariko nanone reka mvuge ko hari na gahunda igende yihariye tugenda tureba abantu icyiciro runaka tukaba twabakingira bitewe na risike bashobora kuba bafite urugero natanga nk'uko ubu ngubu bitewe n'uburyo indwara ya hepatite yandura tubona abantu bo kwa muganga bari bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ugereranyije n'abandi abakozi bose bo muganga twarabakingije abajyanama b'ubuzima turabizi ko bahura n'abantu bajya kubivuzaho ndetse hari n'imiti imwe n'imwe batanga yewe hari n'aho abajyanama b'ubuzima batanga batera inshinge kandi turabizi ko indwara ya hepatite ishobora kuba yakwandura no mu maraso abajyanama b'ubuzima nabo barakingiwe iyo urebye rero hari ibyiciro byinshi twagiye dukingira ariko n'abaturage bose muri rusange bashobora kuba bakeneye urukingo rwa hepatite begera amavuriro abegereye babuze urukingo rwa hepatite niba baramuka basanze batanahari ubwo tuzajya tuvugana n'amavuriro kubera ko twebwe ku rwego rw'igihugu ingingo turazifite turebe uburyo dushobora kuba twabegereza izo nkingo ariko abaturage babone serivisi bakeneye
hepatite rero nk'uko twavuga tuti hari amagambo amwe yaba ari indwara yaba ari n'inkingo zidafite amagambo y'ikinyarwanda cyangwa y'ikirundi hepatite pe ni umwijima wo mu bwoko bwa
be byumvikane neza ko kugeza ubu ngubu urukingo ruhari n'urwo umwijima wo mu bwoko bwa be ni n'urwo dukoresha ariko hari n'ubundi bwoko bw'umwijima buhangayikishije bwo mu bwoko bwa se ubu ngubu rero icyo abantu bagomba gukora kugeza ubu nta rukingo ruraboneka ariko bagomba gukomeza kwirinda bakoresheje ubundi buryo bitewe n'uburyo buri ndwara yandura ko hepatite B cyangwa se umwijima w'ubwoko bwa B n'umwijima w'ubwoko bwa C zose zandura kimwe zandura mu matemba y'uruzi yose aturuka ku muntu ushobora kuba ufite ubwo burwayi ashobora kuba yakwandura ukuvuga ni amaraso ni amasohoro ibintu byose bishobora kuba byaturuka mu mubiri bishobora kuba byakwanduza umuntu wari muzima ibyo bintu byose abantu rero bagomba kuba babyirinda ndetse ahubwo n'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Usibye kuba umuntu ashobora kuba yakwanduriramo SIDA, ariko na hepatite birashoboka ko umuntu ashobora kuba yakwanduriramo. Bivuga ngo izo nzira zose umuntu yagombye kuba azirinda kugira ngo yirinde uburwayi bw'umwijima bw'ubwoko bwa B cyangwa na C.
Tasia yari yabajije mbere yuko twakira abandi, yari yabajije igihe gutanga inkingo bizarangirira.
Ntabwo mu by'ukuri tuvuga ngo bizarangira kubera ko urukingo rwa hepatite mu bwoko bwa B ni gahunda twatangije kandi izahoraho, ndetse by'umwihariko muri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC dufite n'ishami rishinzwe izi ndwara za hepatite. Bivuga ngo mu by'ukuri ni gahunda iriho izakomeza. Umuntu wese ukeneye urukingo rwa hepatite B nta kibazo yegere ivuriro rimwegereye bamufashe.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho tuvuga ku byerekeranye n'ubuzima, tuvuga ku nkingo cyangwa se inshansho, akamaro kazo n'uburyo abantu bagomba kuzitabira. Twakire Bosco. Bosco,
halo.
Oui, urahagana he?
Ndi Nyamata mu Bugesera.
Yego, ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo?
Oya, ikibazo ahubwo ni ugushima urwo rukingo rwaje, kuko uburyo bwakoreshwaga bw'inzitiramibu bwakoreshwe kuva kera, ariko hari abantu benshi bari basigaye bazikoresha icyo kitagenewe, ndetse hari n'abandi batarara mu mazu, barara hanze nk'abazamu. Ni urugero kandi umuzamu ntiyemerewe kuryama, bagomba gukora umutekano w'aho arinze, ndetse n'abashumba baba mu mashyamba. Ubyukuri urukingo ruzigihe, yewe ndarushimye, kuko ahubwo bose nibarwitabira zaba ari uburyo bwo kurwanya malariya ndetse ijana ku ijana kurusha inzitiramibu.
Bitabujije ko nazo bazako ababishoboye nk'uko bivuga abashobora kubikoresha bazikoresha nazo.
Bazikoresha, ariko bazaba barwanyije malariya ku kigero kizamutse cyane 90%. Urakoze no kumushimira ahubwo no kubasobanuriye.
Urakoze cyane, arabumva rwose. Twakire na Rishari. Rishari, wowe urahagana he? Neza, urahagana he?
Ndi aeroport Bujumbura mu Burundi.
Hari urusaku ariko rero. Nuko ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Jewe ni ibintu ntagomba gutanga, numve uko mushaka kubi ntakwinyinshi cyangwa umudobiro ntakwinyinshi nukama ibintu byo urucanza turarukunda cyane rwose. Mugabo ikibazo kihari iyo ari ibihugu bito bikenye, hari igihe bitaboneka kandi abaturage bashobora kumva yuko bikenewe yuko bobwitabira. Mugabo icyo nagomba kubaza, none ni kubera iki twebwe turi abantu hama mugabo ntakore hari aho usanga dushobora kuva z'abantu batunze kare egizambure nk'iyi, kandi nako twegewe n'indwara ya Ebola, mugabo ntihabe amayebe imanitere kome buri mwese ashobora kuvuga tudukinge hakiri kare, hano bo bitabira bose.
Uravuga nk'urukingo rwa Ebola se?
Yego, ndavuga nko kwido za hepatite n'ibindi n'ibindi.
Zo ziratangwa ariko aho mu Burundi ntizitangwa se? Hari uwitwa Emmanuel Bizimana warutubwiye ati inshansho ni kirumara mu buzima bw'abenegihugu, ati kuko nk'indwara y'ubukangwe ariyo imbasa mu Kinyarwanda, ati indwara y'ubukangwe mu Burundi yaranduranywe n'imizi, ati mu kubera urucanco. None urashaka kuvuga ko nta nshansho mubona saho ngaho?
Ibyo barabyijukiye biragira, mugabo urumva hariho nk'umuntu usanga bifite, mugabo bikeneye nk'intu z'amayede manitere kugira ngo baronke nk'iza Ebola, ubona ziriko ziraza usanga ntabwo ariko baracandagwa bari
reka ubwo muganga ashobora kugira icyo abibabwiraho. Ibyo aribyo byose urwo rwa Ebola rwaratanzwe muri Congo mu bice byari byugarijwe n'iyo ndwara, no mu Rwanda ndumva barakingiye abakozi bo mu buvuzi. Reka ndaho umwanya bwana Hassan agusobanurire.
Byaba byiza cyane rwose mugabo urumva yuko byari bikenewe ko intoze imaze kwegereza abari hafi cyane rwose umuntu abikwiye yuko byoba imbere raporo ko byoshika ngaha kazarabangiritse
yego mukomeze kugerageza gukoresha amabwiriza yo kwirinda hanyuma ubwo umuntu abategereje
muganga ndabizi mugabo urumva ko bikenewe cyane rwose ko imbere neza kugira ngo umuntu akingire abantu
iyi umuntu akikingira mbere yo kwivura urakoze cyane Richard Bwana Sibomana mwabwire iki Bosco na Richard
ariko mbanze mbwire Richard uherere mu gihugu cy'u Burundi ahubwo ko inkingo zitaboneka ko mu by'ukuri yakwegera inzego z'ubuzima aho ngaho mu Burundi kuko kugeza ubu ngubu ibihugu byinshi cyane hano muri Afurika inkingo cyangwa se inshancu nk'uko bivugwa mu Kirundi biratangwa kandi n'ubuntu uvuga ngo nta muntu rwose wagombye kuba kumirwa gufata urukingo igihe ari mu gice cy'abagomba kubona urwo rukingo ubu ndavuga cyane cyane abana batoya abantu bavuga bati se urucanshu cyangwa se urukingo rwa Ebola bimeze bite reka mbabwire ko mu by'ukuri ikibazo cya Ebola iyo Ebola yagaragaye mu gihugu ntabwo biba bikiri ikibazo cy'icyo gihugu cyonyine ahubwo n'ibihugu bituranye bigomba kugira impungenge ndetse bikagira n'icyo bikora niyo mpamvu nka hano mu Rwanda twakoze byinshi mu bijyanye no kugira ngo tube twakumira ko indwara ya Ebola yagera hano iwacu rero mu bijyanye n'ibyakozwe mu gukumira harimo no gukingira abantu burya Ebola urukingo rurahari nubwo rutarajya ku isoko rusange kugira ngo abantu bose bashobore kuba barugiraho access bashobore kuba barubona kubera ko n'urukingo mu by'ukuri rwo rukiri mu igeragezwa ariko bimaze kugaragara ko ibyorezo bya Ebola bikomeje kuba byinshi umuryango mpuzamahanga wita ku buzima w'OMS cyangwa se WHO bafashe ingamba ko ibihugu bituranye n'igihugu kirimo Ebola ubwo ahandavuga igihugu cy'abaturanyi cya Congo ko hariyo Ebola guhera mu kwezi kwa munani umwaka ushize kandi ikigaragara imibare irushaho kwiyongeraho kugira ngo igabanuke birumvikana ko natwe tugomba kugira impungenge ntabwo ari twese twenyine rero kubera ko ibihugu byose bituranye na Congo hari ibyagiye bikorwa mu bijyanye no kwirinda ko Ebola yagera iwabo bakagerageza gukumira nk'ubu ngubu ubu tuvugana hano iwacu turimo gukingira Ebola ariko ntabwo dukingira abantu bose mu by'ukuri turakingira abantu bo kwa muganga dutekereza ko bashobora kuba bahura n'ubwoya wa Ebola aramutse abonetse hanyuma ndabizi ko mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bo barangije no gukingira ndabizi neza ko mu Burundi hari gahunda yo gukingira niyo itaranatangira ngira ngo muri process ku buryo biri butangire vuba wazamuka muri Sudani y'Amajyepfo naho barakingiye bivuga ngo mu by'ukuri uru rukingo rurahari ariko ntabwo uru rukingo ruratangira guhabwa abaturage bose ni urukingo kugeza ubu ngubu rurimo gukoreshwa ruhabwa abakozi bo kwa muganga twitegura ko haramutse habonetse umurwayi urwaye Ebola abakozi bacu byibuze baba biteguye bakumva ko bari na protege ko bakwakira uwo murwayi ariko abaturage bose ntabwo bagombye kugira impungenge n'izindi ngamba zirakomeza kandi igihe byagaragara ko hari n'ikibazo kibonetse cya Ebola hazahita haboneka n'inkingo n'umwe zishobora kuba zakoreshwa ku baturage bari mu gace kayemo icyo kibazo ndumva rero abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bagombye kugira impungenge bamenye ko rwose iyo igihugu cyagize Ebola ntabwo biba bikiri ikibazo cy'igihugu cyonyine ahubwo kiba cyabaye ikibazo rusange abantu bose bagomba kwitaho niyo mpamvu natwe ku bijyanye na Ebola harakorwa byinshi cyane mu rwego rwo gukumira
twibutse abo turi kumwe kwa Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone kwakire Tito Tito urahagana he Tito uranyumva ndumva Tito hashobora kuba arangaye ho toya uranyumva
ndumva
urahagana hehe
ndi mu ngamba
ko washyize kuri ubanza hari kuri ho parleri wa kura wayikura utuntu tukavugana neza none ko tukumva nabi se ko tukumva nabi gerageza kutubwira igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wifuza kubaza
nicyo nifuza kubaza nikijyanye na gatike a b na c nicyo kibazo nashakaga kubaza nagira ngo mbabaze zombi zishobora kuvurwa zigakira hepatite b na c hano ikindi kintu nashakaga kugira ngo mbaze cyangwa se nsabe abantu baba babishinzwe mu baba bari kumva radiyo y'ijwi rya Amerika hepatite hari ahantu hamwe na hamwe bagiye bakingira mu Rwanda ariko ntibakore sikiriningi ngo bamenye niba abo bantu inkingo babateye ibyo birimo birakora birakora akazi kabo nk'inkingo uteye inkingo umuntu agira ushobora kuba ari ukutanga urukora ariko uko ya streaming ushobora kumenya ngo urwara rukingo ateye umuntu ese koko rero umara akora akazi kabo zinda wa muntu kugira ngo badufashe niba hari ababishinzwe bazayibamenya nyine niba kuko hari ntaho ibyo bakingiye ariko niba akora streaming kandi abiza bikeneye kugira ngo bamenye niba bazakenyeze urubikora ikindi nagira ngo mbaze hari ikosa nyinshi hano hantu mbona hanyuze kumuganira ko hepatite yombi hari igihe umubiri ubwazo ushobora kuzirwanyiriza ku rwego runaka bikaba hari porcentage runaka batanga yuko umubiri ushobora kuzirwanya bikaba zakira umuntu hari igihe bezira umubiri ukaba wayirwanyije cyo kuri porcentage runaka bavuga kugira ngo basobanura niba bishoboka murakoze
urakoze cyane ubwo bishobotse twazatumira umuganga kongera akabasobanurira indwara ya hepatite ariko ubwo ndaha umwanya mutumirwa wacu niyagira icyo ashobora kukubwiraho kubwire tubanze twakire na Emmanuel urakoze nawe Emmanuel uranyumva
yego ndabumva
urahagana he
ngo ndi mu Burundi Gitega
mumeze mute Gitega
ko ibitse n'amahoro na kavura kare kamaze iminsi katagwa mu mutima gatana kaguye
mwuko ye harak kabazo se cyangwa intererano wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika
bo ni kuganira uri sanga mu byo mwanandi ku mama yego ko tubwira mu kugira icyo kuvuga ku ntuje ku kinuje ka kugutsinda don't call it chance ibitse hone ko kubari akarusa n'icyo kubivuga kugena navuge ko akamaro kahari ko kuri cyanze kubera usanga indwara cyanze mu magambo make yano mu gihugu habonetse kuri cyanze izo ndwara zaragabanutse na natanze nk'akarorero indwara y'ubukangu mu Burundi icyo cyo cyo mu Burundi baravuga ko indwara y'ubukangu yaranduranywe n'ibi ama bakavuga ko nko muri Congo iyo ndwara yabikiriye kubera ko baratanze niko ariko nabandi yunze kirango baraza kuduha umutetsi ntabwo nkumi bitari byo nizo ntunga haragira ko mu bihugu bibanye hariho iyo ndwara ikibonekeza kubera ko baratanze hanyuma akaba n'intunge indwara mu Burundi ndayizi ko n'umuntu waba bayita mu mudere mu Burundi sempre jone ndabona abajya muri Tanzania badukumira kujya kubera ngo rutandukanye mu Burundi akaba twarose na nami mvuga rero nti ubukanta ni gatanu kubera usanga iyo ndwara itagize cyane cyane nko kubyerekeye imigenderanire usanga bitagora icyo gihe gutararo kugora usanga nko kujya muri Tanzania kugira rimwe rimwe biratugora kubera usanga nko gufata mu Burundi tutarorose mu bushyiramo ibuze ingufu ibyo usanga bikajya biraboneka usanga bifata amagara y'abantu kandi n'igihugu cyacu
Emmanuel urakoze ibyo by'urucanco kuko twari twabivuzeho na fièvre jaune ko isabwa mu bihugu byinshi umuntu ajye gutembereramo ubwo turaza kubigarukaho gatoya reka mbanze nk'umwanya Hassan abanze agire icyo yababwira mbere y'uko dukomeza Hassan
yego ndakumva jeniye
nuko nari ngize ubwoba ngo telefoni yawe yabicitse numvise ibyo abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kuvuga Emmanuel yashimye inkingo nyine ko zagize akamaro ariko akagira ikibazo cy'urukingo rwa fièvre jaune reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba cyari
Emmanuel
reka mbaze Emmanuel uranyumva
ndabumva
ye gatoya nani bagiye kukubaza uru rukingo rwa fièvre jaune uvuga mukenera kugira ngo mujye mu bihugu by'abaturanyi ariko bakabakumira kubera ko mutarufite nuko urukingo rudahari iyo mugiye kwikingiza babwira ko nta ruhari mu gihugu cyangwa
ye information ndiko ndazirondera kuko nkeneye kujya muri Tanzania muri no minsi yambwiye ngo ntarufite rwose bora kujya urumva ndiko ndaraba nimba ari ugugwa ahubwo bwo kubwira ko nkuko bari gukwa nta ndabise ko nta kuma kandi kabibaza neza kandi bimeze bitoye
ubwo ni ukwegera abashinzwe ubuzima cyane cyane ku kigo nderabuzima kikwegereye n'abashinzwe inkingo bakubwira kuko abagomba kujya mu bindi bihugu gutembera mu bindi bihugu baba bakeneye urwo rukingo urakoze cyane Hassan noneho ubwo mwagira icyo mumubwira
murakoze jeni reka dushimire nanone Tito na Emmanuel Tito yabaje kuba kijyanye na hepatite avuga ati hepatite A, hepatite B na C zishobora kuvurwa zigakira nibyo bishobora kuvurwa zigakira ariko mu byukuri zishobora kugukira ku kigero gitandukanye mfasha urugero rw'indwara ya hepatitis B nubwo tuvuga ngo ni indwara ifite urukingo ariko amahirwe yo kugira ngo umukire nubwo imiti ihari ntabwo rwose ari ijana ku ijana binyuranye n'indwara ya hepatitis C kubera ko imiti ya hepatitis C ihari ntabwo hepatitis C igira urukingo nk'uko nigeze kubivuga ariko amahirwe ahari ni uko umuntu ashobora kuba yivurwa ikaba yakira neza rwose umuntu agasubira akaba muzima ariko nanone byumvikane ko biterwa n'igihe umuntu yatangiriye kwivuza kubera ko ikibazo cy'izi ndwara z'umwijima ni uko umwijima wangirika iyo umuntu ari igihe kinini iyo bigaragaye rero ko umuntu ayirwaye umwijima utarangirika biba bishobora kuba yavurwa rwose agakira ariko iyo umwijima wangiritse byumvikane ko rwose nta kintu imiti imumarira kubera ko umuntu agira umwijima umwe iyo wangiritse buriya niko mu kinyarwanda bavuga ngo umuntu afite urushwima kera bajyaga bavuga ngo ni n'amarozi ariko mu by'ukuri ntabwo akenshi ari n'amarozi hari igihe biba byaratewe n'izi ndwara z'umwijima tuvuga cyangwa se byaratewe n'ibindi byangirije umwijima nk'inzoga nyinshi kandi zinakomeye ibi rero ni ngombwa ko abantu babimenya ko no kwikingiza ni ngombwa ko umuntu yikingiza amaze no kumenya ko kuko ari muzima ubwo ndetse mbigendera n'ikibazo yavuze ngo hari abantu bagiye bakingirwa batakorewe screening cyangwa se batakorewe ibizamini kugira ngo barebe niba nta mwijima barwaye mu by'ukuri nibyo turabizi ko hari abantu bakingiye badakorewe na screening ariko byose birembewe ushobora gukingira umuntu umukoreye screening cyangwa se ukaba wamukingira utamukoreye screening biterwa n'impamvu ugiye kumukingira iyo ari abantu benshi mu by'ukuri ntabwo biba bikenewe ko abantu bakorerwa screening ariko ari umuntu umwe uje kwikingiza ashobora kuba yagirwa inama yo kugira ngo abanze gukorerwa screening impamvu mvuga ngo abantu benshi ntabwo ari ngombwa ko bagomba kubanza gukorerwa screening ni ukubera ko kugeza ubu ngubu iyo urebye abantu barwaye indwara y'umwijima yaba ari hepatitis B na C iyo urebye imibare ku bantu ijana ntabwo barenga abantu bane ku ijana noneho ukibaza utese kugira ngo nkingire bariya abantu ijana ni ngombwa ko bose mbanza kubasaba ko bagombye kuba mu by'ukuri babanza kwipimisha ko nta mwijima barwaye iki ngicyo ni ikibazo muri public health rero interventions cyangwa se mu bikorwa by'ubuzima byo gukumira indwara mu bantu benshi ibi ngibi ntabwo biba bikwiye duhitamo kuba twakingira abantu mbere y'uko bakorerwa screening kubera ko ushobora kuba ngo screening ukaba warimitaho abandi 96% batanduye bakaba barwara indwara mu gihe bategereje ko bazakorerwa screening niyo mpamvu rimwe na rimwe haryiba ngombwa ko twakingira mu by'ukuri dukoreze screening
hanyuma muri make iyo screening murongera mukayikora
buri wese aje gushaka urukingo mu by'ukuri ubu mufite ushobora no kumubwira akabanza yakwicumisha akareba niba nta kibazo afite rero kandi zishoboka niyo mpamvu rimwe na rimwe wenda hari abantu bagiye bakingirwa hatabanje kubaho screening
none mumaze kumukingira rero murongera mukareba niba urukingo mwamuhaye rwakoze
birashoboka cyane ibi ngibi umuntu amaze gukingirwa ubundi ushobora kuba wamutuma kugira ngo urebe urugero rw'ubudahangarwa umubiri wagize ariko ni ibintu bihenda kandi birasaba kugira ngo na laboratwari zibe zirekipe ntabwo ari laboratwari nyinshi zishobora kuba zapima kugira ngo zibe zabona mu by'ukuri ikigero cy'ubudahangarwa ariko aho bishoboka umuntu ashaka kureba niba urukingo yafashe mu by'ukuri rwaramukingije yakwegera laboratwari yo ku bitaro kuri laboratwari y'ibigo nderabuzima biragoye ntabwo turagira ubwo bushobozi ariko kuri hopitali ku bitaro by'akarere ku bitaro by'intara cyangwa se ku bitaro bya referanse umuntu ashobora kuba yagiye bakamubwira icyo ari bukore birashoboka cyane kuba wareba niba koko urukingo wafashe rushobora kuba rwagukingira
ndabona amasaha arimo agenda reka twakire n'abandi bategereje nyamweru turi kumwe yego urahagana he yego nyarutsa akabazo kawe cyangwa se igitekerezo
yego ku bijyanye n'inkingo ndashaka kubaza urabona mu mwaka rero k'ikiyaga binini urafite mu mwaka rero k'ikiyaga binini ingora ya malariya irahitana abantu benshi ntacyo batarimo kirakorwa kugira ngo habeho urukingo aho kuyivura
akandi
kabazo kagira kabiri
yego
naterekeranye no kuboneza urubyaro ebe iyo iwacu kanini dukunze gukoresha ibijyanye n'agashinge n'akagezeni
yego
ubwo buryo bubiri ubwo bufite ingaruka nziza kurusha ubundi bwo bari ubwahe murakoze twa dutanze twa cumi
urakoze nyamweru reka tuze ni uko ushobora kuba utabashije kudukurikira nyine aho uherereye turabizi ko mufite ibibazo byo kudukurikira mu Burundi ariko malariya twari twayivuzeho gatoya tuvuga ko urukingo rwabonetse ko rwatangiye no gutangwa nubwo bitari rwagera mu Burundi hanyuma ibyo byo kuboneza urubyaro byo kiganiro cyarakozwe ariko tuzongera tukigarukeho niba mukeneye ibindi bisobanuro ndagushimiye cyane twakire ye nawe twakire Didier
hello
uranyumva
ego ndabumva
ye nyarutsa nawe akabazo kawe cyangwa se igitekerezo
ego narike ikibazo nagomba kubaza Burundi hani narike n'igitekerezo nagomba gushikiriza ndahera ku kibazo ndashaka kubaza FK Homes gushikira saha igiki yari kirakora kugira igwanye indwara hakugivura zamaze kurengera mu banyagihugu ko tumenyereye haza kuboneka incaca n'uko abanyagihugu bamaze gupfa ku bwinshi akaba ariho izakubona ko hakeneye ubucaca bw'indwara iyo biki yakora ibi kugira igira kingiza indwara imbere y'uko bishyira mu banyagihugu ko ari byiza byinshi byiza na bigakira abanyagihugu Homes ikaza kugira icyo ifasha mugabo bamaze gupfa inganda z'abantu abantu batari bakeya amaze kuhasiga ubuzima ishaka bwo narifise ikindi nacyo nagomba erere kuri icyo mugenzi wacu yari karaho sinzi mba umutumire yari karavuga ku kijyanye na hepatite B hepatite B none iyo ndwara y'umwijima ko tumenyereye hanini ikunda gufata abantu kandi wifashe imusindikaza rwose itamusiga heza ubu ariko harakorwa iki kugira ku ino saha ni ikibazo kandi ndashaka no guterera kugira ku ino saha iyo ndwara ishobore kuvugwa ku buryo umuntu ashobora kuvugwa agakira kuko tumenyereye tubona abantu benshi bamaze kurwara indwara y'umwijima adashobora kuvugwa ngo akire ubu ariko harakorwa iki rero kugira iyo ndwara iturenge umuti
urakoze cyane Didier reka tugarukiriza aho ngaho nk'ijambo rya nyuma Hasani Sibomana ushinzwe gahunda y'ikingira mu Rwanda hariwe nawe mutumire wacu muri make ya rwose amasegonda make dusigaranye ndumva tutagaruka cyane kuri izi ndwara za hepatite n'izindi wabisobanuye bihagije ariko muri make ya nk'akantu ko guhumuriza cyangwa se kubagira icyo ubwira abantu batinya nko gutangisha cyangwa se guhesha abana inkingo kubatinya ko izo nkingo zabatera indwara ngo harimo na za autisme harimo kuba batabyara amasegonda make cyane mu gusoza
murakoze Jeannie bo ni kibazo nyine abantu bakunda kubaza kenshi bakavuga ndetse inkingo ko muri iyi minsi zishobora kuba zitera uburwayi bimeze bite ariko leta mpumuriza abantu mubwire ko mu by'ukuri nta kibazo inkingo zifite ahubwo impamvu abantu basigaye bibwira ko inkingo zishobora kuba zitera indwara ni uko abantu bamaze kwibagirwa ko ugereranyije n'igihe porogaramu za vaccination zajyaga zatangiraga hano mu bihugu cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika mu by'ukuri hari uburwayi bwinshi cyane rero uburwayi bwinshi cyane nk'iyo dufashe urugero ku ndwara y'iseru abana barwaraga ni benshi kandi ikanahitana n'abana benshi
yego rero murabahumurije rwose murakoze cyane reka mbashimire cyane kuba muhumurije abatinyaga inkingo mbashimira ibisobanuro muduhaye tuzongera tubatumire hanyuma nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Rob McLean na Fatuma Karara Arimase nshimire mwese abaduhamagaye n'abaduhaye inama n'ibitekerezo nkashimira rero aba dukwikiye aho muri hose mwese tubifurije ubuzima buzira umuze mwari kumwe na Eugenia Mukankusi turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi ry'Amerika ni radio